sobuyo Jesu lapha emhlabeni sezindlulile sobuyo sokukhala
sokukhala
kulomhla wawo sinethemba lobuso sezobuyo Jesu lapha emhlabeni uyimfana eyophayo eyahlashatshelwa thina yaba umyeni wabonayo owasimazinela thina uyimfana eyophayo eyahlashatshelwa thina yaba umyeni wabonayo
Sezo